ka fika e ka heke a ona pua e ea 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 no ka fika ea o ka heke a ona pua ea no ka fika ea Kaheke a ona pua Ka wila maka ikina ihe Mala mala mahawa ie ie Ea 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 Ka wila maka ikina ea Mala mala mahawa ie ka ono pele kani e he Ho'olo heke kui ni o palani e he Na vae ka pua ina e he No ka pa'akea he mākua e he Ea 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 Na vae ka pua I luna ea No ka pa'akea he mākua Haina ia mai ka pua nei he o kalani ka vika he kino ala Ea 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 Haina mai ka pua na ea Kalani ka vika he inoa Haina mai ka pua na ea Kalani ka vika he inoa